shirkun oo dareero doono muddo 3 maalmood ay way badad ku qayb galahay la ka baro doone xalinta khilaafaadka nidaamka dawlad diska iyo dhismaha golaha deegaanka marka la dhameystiro maqaamka caasimada shirka way ku qayb galay gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Boondheere iyo qaybo shir dubag ee bulshada ee ka dhaqan degmadaas qaar ku mid ah mas'uuliyiinta dareerti maamulka degmada Boondheere ayaa faafay shirka iyo muhiimadda uu leeyahay dadka degmada iyo guud ahaan gobolka Banaadir
taas oo keenaysa in hadii khilaaf jiro hadii oo muxuu ahaa tabashooyin oo soo jiraan inkastoo Boondheere ay tahay ogahay dad nabadeed oo dhibaatooyin waaweyn ay iska jiraan laakiin jeedadu ma ahan in muxuu ahaa khilaafyo la isku dhagan yahay la ka xaliyeen bal waxa waa dadka in la baro dowlad wanaaga iyo dowlad diska iyo meesha loo socdo iyo dadka in la jeeyo
la baro hababka xalinta khilaafaadka ee bulshada sidoo kale la baro hababka dowlad wanaaga iyo in la baro ama maamul loo diyaariyo mustaqbalka maadaama aan dhisayno maqaamkii caasimadda istiida aan noqon doono in degmada Boondheere ay noqoto lugtii ugu horeysay ee lagu tababari doono wada shaqaynta nidaamka consulka degmooyinka loona diyaari doono mustaqbalka
gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Sheekh Abdi Jahweyn iyo sheegay in bulshada faa'iido weyn ay ka tirsan tahay taasi oo walbadan ku fahmo doonaan doorashooyinka golaha deegaanka ee gobolka Banaadir
khilaafaadka ka jira maadaama shaqo marka la hayo waxa jiraysa culaysyo iyo qabsoma maadaama shaqooyinka socda saqabka loo xaliyo iyo intii la yareey karo midaasiyti iyo sidoo kale dawladda iska wanaagsan ka qayb qaadan karno iyo u diyaar garowga doorashooyinka rajaynayo in golaha deegaanka oo liso waxa rajaynaya anaga reer Boondheere aadana waxaan dad oo dawladnimada aad u jecel
gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri yabo ya sheegay in marwal biyo muhiim ah in dad kala baro dawlad wanaaga
sidii dawladnimada loo garab istaagi lahaa dawladnimada in la garab istaago waxa number 1 ka waxa dawladu maaragta ay rabto inay ila dawladu sideedaba waa bulsho isku tagtay ay dawladu ka koobanta una shaqeeyda marka amniga in dawladdi laga la shaqeeyo lagu garab istaago canshuurihii iyo maaragta sidii bulshadii loo fahansii lahaa in dadka loo sheego dawladnimada iyo garab istaag shalay hadda meeshii aan joognay maanta ma joogno waa ka fiican aad iyo aadan wa fiicanahay dabcan birina waa ka sii fiicnaa doonaa hadduu ilaahay yiraahdo.